I'm in love, na na na.
DJ Clemo is on the loose.
My body they do me, I love you. Seriously intimidating, my body calibrating, I need you. Even when you're wrong or right, I cannot be satisfied. I just wanna hold you tight and feel alright. Girl, I no regret. Even though every day we dey fight, girl, I still adore you. I still adore you. I appreciate. Since I set my eyes on you, yeah, you knock me out. You freak me out and you knock me out. Whenever, however, anyhow way you like me, give me, we gon' stay together forever. Our love is wide and free. Anytime, whenever, however, anyhow way you like me, give me, we gon' stay together forever. Stay together, fight together.
Don't let me realize it. God grant you specially for me, but you be. And even you know, say, my love for you is so real, yeah, not even maybe. Oh, yeah, you are the captain of my ship. Baby, when you are shower me, I love to pee. All the promises, yes, me I keep. The ringing of your finger, my love is not cheap. Oh, yeah, yeah, you give me joy every day. Yeah, yeah, you make me happy every day. The other wrong, you told me, don't make promise to the right. Girl, I hate it when we quarrel and we fight. Forever in my arms, me I hold you so tight. Oh yeah, yeah, you give me joy every day.
Every day.
Yeah, you make me happy every day.
Girl, I no regret. Even though every day we dey fight, girl, I still adore you. I still adore you. I appreciate. Since I set my eyes on you, yeah, you knock me out. You freak me out and you knock me out, yeah.
Mavumba mkwanja manoti ni kuonge vya thamani. Ama niwe fundo kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami. My darling, I need you love, oh. Uwe na mi hakia Mungu na kupenda. Nobody can show you love, oh. Usiwamini, ukisha wapa wanakwenda. O basi kilegeze, nikubebe mbongoni. Nika nikudegeze, nikutunze kama mboni. Wakija wapoteze, kisanye kama uwaoni. Kisha uniongeze, ulivofunza unyagoni. Oh baby, asa dansi nikone.
Kasoko, mwenye sauti nyororo. Mususu, ya sorondomboro. Na bandoletu la buku, twa beluzi paka tumoro. Mambo iko huku, penzi twa lila kwa soro. Anipelekesha, msobe msobe. Kama fuso la panda mlima. Nilivyo fundi kuchelewesha. Kobe kobe, simpidu siko nzima nzima. Mukoroge sumu mune, mwenye vijiba vya roho. Yata watoka mapunye, mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune, ishakuwa yako. Itafune hii mumunye, ifike kunako. Oh baby, kushika diu no tam. Kiku chum chum tam. Kiku
hold up. When I say pull up, you know what I mean.
soko mwenye sauti nyororo.
DJ Clemo is on the loose.
Mususu ya sorondomboro na bandole tula buku kwa beluzi baka tumoro. Mambo iko huku, penzi twalila kwa soro. Anipelekesha msobe msobe kama fuso la panda mlima. Na nilivyo fundi kuchelewesha kobe kobe simpidu sko nzima nzima. Ukoroge sumu mune mwenye vijipa vyaro yata watoka mapunye mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune ishakuwa yako. Itafune imu mune ifike kunako. Oh baby, kushika kiuno tam, kikuchumchum tam, nikikukumbatia tam, kolea letu baby tam, yani paka kisogoni tam. Tuone picha weka dipi na makopa kopa kwa kshedi. Baby, walokosa kazi wanongoni wapandishe vipi wapumue kwa oksijeni. Wambie vimberumberu sio penzi la mashaka, tushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka. Wambie mimi beberu si jogola pasaka, wanajisumbua kukunja ndita watazeka haraka. Stili waya ananisugua
seriously,
anaga mbaya la zizi
shombovu
tena fundi mwaya kazi anaijua haijawahi kupwaya. Yanikithi
Dog, how it's done, son. You know who it is. It's DJ
Clemo.
Now the ones and two.
Oh,
kutunuku mia mia. Kwa kitomi ni kandei, kwa moto baridi nzi gandei, kama ruba ni gandei, tuwe wote. Come baby come baby, sumari kwa nyundo ni gongei, oh Monday to Sunday.
Kwa kochi kitanda naichumia. Iyo kote kiona kwa juu chini naizamia. Iyo kote
sungura nipe karote marage sijazoea.
Iyo kote
na kunja kote na pandisha mori na chichemea. Oh yeah, baby, baby.
Ukitoka kuoga nitenge ya moto moto.
DJ Kleno
Tinga moka kitenge, tutoke mtoko. Ah, boda kwa boda tuteme, chocho kwa chocho. Tena nikichoka ni bebe, mikwako mtoto ye. Rafuzi ya pemba rangi rangi pare, nyule kihindi chambi chambi. Na cheza rafuko na bambi. Moto baridi zigane, kama ruba kugane, tuwe wote.
Ooh, yeah.
Oh, come baby, come baby, sumari kwa nyumbu kugonge. Oh, Monday to Sunday, I love you.
Oh,
baby.
Futa bila maya sinitangazie ndani mama na isije kuwa vita sikufosu nipendo sisahau nilikupenda sana siwezi kulipinga unafahamu na ila nitunze yangu madhaifu yangu loyona hapo sio wako tena aibu nitunze alikuwa lengo langu tulivunje pendo mimi na wewe. Sitoweza tena, minaomba nitunzie. Bana, niliahidi wahi na kifo. Asoma pumuzi kwa takuwa nawe. Ila mipango ya Mungu, uwezi ipangua. Napoona mashoga zako na misi vituko nipungua nawe. Kama ni mipango yake, uwezi ipangua. Nenda salama mama.
Wenda usisahau, nilikupenda mbalau. Na madhaifu ya taswira ya ule wema wako. Leo umege ukando fimbo na nitapa mimi. Basi mwe wangu na kupaza wadi bakinao. Na isisi topena tena inaomba nitunzie. Mana nilijitoa kimwili akili uhaina kifota kuwa nawe. Ila mipango ya Mungu uwezi ipangua. Napoona mashoga zako na misi vituko lipokuwa nawe. Kama ni mipango yake uwezi ipangua. Wene na usisahau nilikupenda
la la la
na madhaifu ya
la 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 la. Shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka.
DJ Clemo is on the loose.
Wanga wape vidonge, nimebaini baini, wanatapa tapa. Minawe paka kiyama, tuombe uzima. Waroke kwa kuchutama, na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya, habithi fitina. Wafike mabilinganya, situtoke dina. Nalegea, ukintazia.
tazama yako macho, nalegea ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi,
jamani hodari,
hodari
wa mapenzi, wa michezo ya chumbani, hodari,
hodari wa mapenzi,
tundu kitandani, hodari,
hodari wa mapenzi.
Easy, easy. Katoto nyakanga kamemzidi somo na kukwi, chumbani kiranga kinaishaga komo kirungi, nisakata magirikiri kuniwasha kapiripiri, fundi haswa kithiri kunipa nilewe, kwasa kwasa ndani bingiri za kukata saga kachiri, nani haswa unafikiri kama si wewe, nichezeshe kidaru sosi kwa manane, kanga nikande kipanda uso tufunikane, kanga nipitishe bodala uko tukakutane, kanga siepi ni wao puto wasijichanganye watapasu.
Square music.
Ho 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 ho. Salamu ulizonitumia zimenifikia, nipo salama ta usijali, nalishwa vitamu vinono na jilia, biriani angamia, benzi twadalika na kokidali. Nimekusahau na kumbuka tula kojina, kidogo angalau
beho amizizi soku katashina,
benzi wakapanda dao mjini baba pesa fitina, vimeukani dhara Vicenti haba mfuko mechina, na ndo uwezo wangu likuishia.
Ningekupa nini tena,
kula yangu ya kukapasia,
kumeza ukatema
pisi na gari.
Ningekupa nini tena,
tiongeza sauti kidogo.
Motherfuckers can't be like me.
Mateso ni moja yaliyo mapito yangu, maumivu ni moja kati ya ngazi zangu, na kayazui macho kupenda ya kipenda, alafu iko miro takama ilitendwa.
DJ Kendall,
amini na kupenda.
DJ Kendall is on the loose. DJ Clemo is on the loose.
Tiongeza sauti kidogo. I'm used to it. Tanzania lingoja hii.
Touch, touch.
Mateso ni moja ya ndio mapito yangu, maumivu ni moja kati ya ngazi zangu, na kayazui macho kupenda ya kipenda, alafu iko miro kama ilitendwa. Najo amini nakupenda, visicho pinga mimi nakupenda, mwezi onacho amini o oh, nakupenda, sibisha ninalo, silipingi hilo, nagomo agomo haya eh, ateli ateli dalawa mundine mundine mama wake.
Seriously,
knocking you mama, nilagomo agomo haya eh.
Seriously,
ateli dalawa eh, mundine mundine nyitini wae,
knocking you mama.
Ikafaa break maskini roo yangu,
bado haijawa late. Naomba ikuta tutapona chozi langu popote lipo, kama iwe TV au radio ni ukinisekea. Kwa mboni zangu mama, mara nyingi picha zako nirudia. Na ninachoamini na kupenda sana, japo hukuthamini kwangu hukaondoka we. Wimasiki ni roho yangu, ikaisi kufa kwa matendo yale. Kukuwa na busara kwa penzi langu, ukani hukumu na wangu upone. Ila popo toni kwa juwa.
Pamoja na we,
nataka nijenge boma na we,
na we,
za
kwenye lorinda. Oh baby, I knew you were the one for me. Oh baby, you're the one for me.
I can tell the way you smile, the way you laugh, the way you talk, the way you walk. Baby, you're the one for me. I swear you're the one for me.
Better guy, be a better guy. They told me everybody's 15 minutes in a different time zone. And since I have it at the moment, you the one I wanna shine my light on. Get your life, little mama, won't you get your life on? Ain't nothing cooler than the wrong moves when you do them to the right song, the right song. Let's shoot this movie and put the shit on repeat. I hope this memories are making me fall asleep. Before we hit the road, put our phones on silent. Nobody's trying to bring sand to the beach. What would it take to change plans for the weekend? Cause I'm trying to kick it like eating. The whole thing, the pre-party, the pre-sex. Then we hit the major league with a Jesus.
I like you, girl, in particular. You in particular, say, I like your waist in particular. Say, I like you girl in particular, yeah. You in particular, say, I like your waist in particular.
Fasimenza fino mana, fasimenza fino, fasimenza fino mana,
fasimenza fino mana.
Wakileta bifi na baki wametapaka, ataka wanatupa buti na mangolova. Min kona kabunde,
toka miyoga matogora.
Kana sa piti kibans plena ni bamba ma. Iko na mitungi na maganji na maganda ma. Mandama, yoko na manishe mpaka kwenye ba.
Show 'em how it's done, son. You know who it is. It's DJ Klemmo of the ones and twos.
Fasimenza finomana, wakileta bifi na baki wametapaka, ataka wanatupa buti na mangolova. Min kona kabunde, baki wametapaka, ataka wanatupa buti na mangolova. Min kona kabunde,
toka miyoga matogora.
Kana sa piti kibans plena ni bamba ma. Niko na mitungi na maganji na maganda ma. Panda ma, toto andama nishe mpaka kwenye ba. Tuko na kakitu na niwasha ni kami ni ta. Ona sa pass ni six, zoe shi aga kak. Kili za mapain mara moja kama better plan. Better than that one, better than when the sun is up, when you meet Nani, Tamu kama kandiba, ni Tamu kama kandiba, ni Tamu kama kandiba. Taka kila banana nyonya kama kandiba. Tamu kama kandiba, ni Tamu kama kandiba, ni Tamu kama kandiba. Taka kila banana nyonya. Baby uko lyrically fit kama iyo skirt umevaa. And me I come in peace kwanza kama biki kapuka. Kitiko kwa DNA itabidi umebanjuka. Ha ha itabidi umebanjuka.
When the deal 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 baby girl do real deal. No maana neno tamu kila time mina spill. Ipata na kwa clubs unajonda lipa bill. Basi nja ukare na meju na jua mina kufil. Siyazi kukansel kama madi ya makora. But nige penda uko kwa life yangu vimeja. Nibaki na we mpaka tushike bakora. Suna jua mina we ma baby si wani denja. Tamu kama kandiba, ni tamu kama kandiba, ni tamu kama kandiba. Taka kila banana nyonya kama kandiba. Tamu kama kandiba, ni tamu kama kandiba, ni tamu kama kandiba. Taka kila banana nyonya kama kandiba.
She's so fine, she's so cool. Oh, you damn true.
akipita na feel so nice, hata nikiwa na my girlfriend. Akikubali mimi nitukunwa naye, ningependa tuendelee tonight. Uko fine zaidi ya wote, pigu fine zaidi ya wote.
Manini ama ruba ini kata kiuno kamo na mashini nisisi tena meja na matrizi combination utachizi weka manzi kwa mani peleke misini ule dema kona micro mini anakubamba piga Kiswahili kamo umekwama fanya hivi nyongwa 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 Nyongwa.
I said, who got the biggest appetite for Kenya ladies? It's your boy, Matrice. I'm a super crazy guy, do kutoka na hii.
I said, the eye, jammy, 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 jammy. I said, the eye, jammy, jammy. Jami jami, jina ni matrizi, aka mwenda busy. Chama we ni manzi, unatatika hivi. Juu pasi miti, mingine juu ya kiti. Unazungusha tu, ukienda chini. Unaniangalia, nakurushia mini. Nakutisa hata, unasikia diti. Kucha hata.
Juju, nikikuona napandwa mizuka, mimi nasema
mhabuba siendi kwa mganga sijawahi kumroga naitakasa nafsi na rodali wewe ndo yangu kabari kwa wengine sina habari umenionjesha asari nimewaka kakibatari una diju ya dari niongeze konge kagari kandamiza uo msumari mi napenda kinishikaga unani touchy touchy Unanimaliza Sema ni kushike wapi Mina penda kunishikaga Unani touchy touchy Unanimaliza Sema ni kushike wapi Baby
DJ Clemore.
Show them how it's done, son. You know who it is. It's DJ
Clemore.
Now the ones and two.
Bono na kufurumu, si ungesema. Kama umechoka penzi langu, oh mama. Nijikatai, aleta tenane. Takia tatu onane, vibaya hivyo. Tenane, unapenda tufokeane Vibaya hivyo Oh mwana, nakuona gatu Snapchat Au insta picture ukipost Nibroku basi mama Nisi kuone, anakuja gatu ibilis Natamani kwenda kwenu kushka Maneno yako yanafanya Inyongoye Sababu nakupenda sana ndo maana unafanya visa niumie Mwenzako bado mikijana na itaji fursa nipe nitulie Na moyo kanaenda mbio na karibia kukata roho Mwenzako sina kibirio ndo shanipiga keyo Nipunguzie azabu basi hey. Unibarikizo tu Mi bado nakupenda baba Unibarikizo tu Zurumu yangu nafsi Unibarikizo tu Taniua mama Unibarikizo tu Sachini ya kampeti nimepata habari Umetolewa posa eh. Ina maana unitaki umepata kibosi na kinakupa mapesa eh. Ulifata kiki uliishi na mimi kusafiri ya nyota Kweli kisicho lisiki akiliki Ono na vyo nitesa Harusi nitakuja Nono alivyo kupamba mama Ninajua itani ume Ila nitajikaza sana Italeta na zawadi Itampa mkono jama Kisha siku kasani Itaza ondoka mama Aleta tenane Taka tatu onane Vibaya hivyo Oh mama Otate nane Unapenda tufokeane Vibaya hivyo Oh mwana Nipunguzie azabu basi hey. Unibarikizo tu Mibado nakupenda mama Unibarikizo tu Ona unazurumu yangu nafsi Unibarikizo tu Taniua mama Unibarikizo tu La 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 la
Shona Ati unakuenda au naguni Wakata kona Nyuma kakatuni za masudi Ulivyo nona Hey